Mr. Bad, Clef on the beat, Boke Tena, Young Zara.
Mungu mumba nina kushukuru wewe, kuimba kuomba ni kwa nema yako wewe. Talanta Mungu ukanipa nikuimbie, ona marafiki nyumbani wanakungojea wewe. Sababu wewe ni Mungu mzuri sana, utamu wako unashinda wa sukari. Utamu wako unashinda wa sukari.
So hard on my birthday, dada kani toka. Five saleta, masa kani aga. Nikabaki solo, kustravyo na grandma. Life ikazidi kuwa tafa. Mimi mchanga na switch ya kufanya. Hand to mouth ikakuwa ka hobby. Dose to dose, naomba msaada. All in all, nika struggle so hard. Kupanda iyo ladder, wengi wakacheka, wakasema nina blanda. No giving up, no getting sadder. With your help, with your msaada. Took a rice, thank you God, my helper. By that, inabidi nikumbuke.
Devil is a liar, me, see and deny. Na follow Jesus, yeah. Na fuata yeye kila time. Na niponya nikisik, na nitibu, nikilemewa, na nishika cause. He makes the way where seems to be no way. Yeah, Clef on the beat, yeah.
Inabidi nikumbuke.